amalwaliro ga government kumutendera kwa health centers 2, 3, and 4 atesa akuna referral hospitals mugwanga gatubide ne kizibu kyebula lya abakozi ekiviriddeko emirimu okutambuzibwa engeri ya kasobo okusinzira kwa ripota ya saabalizi w'ebitabo bya government ey'omwaka oguwedde 2025 ku bakozi 225,959 abalina okubeera mu malwaliro aga referral hospitals mu kiseera kino waliyo abakozi 7,428 bokka nga bano bakola ebitundu 29 ku buli 10. Alipoota eno era ekirambise nti eggwanga teririna muwendo gw'abasawo ogumala okuwa abantu obujjanjabi obusookerwako naddala mu masoso ag'ebyalo.